Westsidemusicblog.net. It's your boy
Master J on the beat.
It's your boy N-A-E-V-T-K.
Kill Rose Akunation. Fela baby, baba tangu kuzenye lali lato.
Go, usipila ili nongeye kwa ule. Nika kulata apewe na kuya kuile. Inge mae baby kumbututu ya kuile. Lila tulaka kuwe na nyari feli. True love notize za lipapali. Kupilo waka kiwa house in doubti. Lila tulanga na notiza ma contracti. Zusali pila elowe na utrusti. You my bestie, my love is all for you. Nikoba bule love wata na offer you. The love you deserve na all for you. Sipila ili we na uwaka baby.
Mwendi nika kusia.